radio mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Agasaro ka Buraga umwihariko muri Sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'umunsi turagiharira abana bashakisha ababyeyi, ababyeyi bashakisha abana babo cyangwa se abana baburanye n'ababyeyi babo. Muri kino kiganiro turaha umwanya uhagije Agasaro kabonetse. Mugume ku radio yanyu mwumve ko uwanyu mushakisha dutangaza ko twamubonye.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umusore umaze imyaka 27 atandukanye na se witwaga Pascal Nzembayire. Yari azwi cyane ku izina rya Hakurimadi. Ntiyigeze amumenya ariko ntiyahwemye kumushakisha kugeza ageze ku ijwi rya Amerika. Yatubwiye ko se yakomokaga hahoze ari komini Kivuye muri selile ya Gatengerane. Mu mwaka w'1993 nibwo yagiye gushaka akazi muri komini ya Gikoro mu karere ka Gasabo. Y'ubu nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'1994 barahunze bagera i Rwamagana, ariko intambara icogo Yakurimari yasubiye muri Kivuye ntiyagaruka. Umwana yashize afite umwaka umwe, ubu afite imyaka 28. Yitwa Uri mu benshi Benjamin, atuye mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Bihembe mudugudu wa Butare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ahahoze ari komini Bicumbi. Hano mu kiganiro Agasaro kaburaga yabwiye ijambo papa we.
Papa nkunda, ngukunda ntarigeze nkubona, usibye kukumva no kwibona ku isura barambura ngo ntahawe se, ariko ni ukuri ndabamutse nkubonye byanshimisha kurebwa uko ubitekereza. Sinzi ikibazo wagize, wagiye usize isezerano wo kuzagaruka kutureba, mba bitarakugendekeye neza cyangwa waragize ibindi bintu bituma utagaruka inyuma? Ndakumenyesha ko ndiho, narakuze, ubu ndi umupapa nk'uko nawe wabaye umupapa. Mfite umwana n'umudamu, ariko mu buzima bwanjye sinigeze mvuga ngo izina papa. Nshengurwa no kumva umwana ahamagara papa ntarabashije njyewe kurihamagara, anezezwa n'uko ndi papa pe. Ariko nasubiza amaso inyuma ko ntigeze mvuga papa, umva binteye agahinda. Ndamutse nkubonye, nzakwita papa umunsi nzakubona, nzakwita umubyeyi umunsi nzakubona. Ndagutegereje kandi mfite icyizere ko nzakubona. Nagerageje kuza i Kigali ngira ngo wenda niho mpuzamahanga mu Rwanda ngira ngo nzakubona, ariko Kigali nasanze ari Kigali ngari, sinabasha kukubona. Ariko aho uri hose, iyi radiyo yumva na bose ku isi hose, ntuzanyumva, uzamenye ko ngutegereje. Na mama ariho ajya kumbwira akakunyibutsa, akambwira ati turasa, nanjye nkagira icyizere nakubona isura nkabona ndi wowe, ndimo n'umwana wawe. Ndagukunda, nzakubona nangire mvuge papa. Imyaka 28 sindi yavuga ijambo papa, ariko mfashije ukabonyumva wazamenya ko ngukunda. Kandi hehe
uri mu benshi Benjamin ati radio ijwi ry'Amerika yumvikana hose, ntihazabura uzumva impuruza yanjye akamenya data. Uwa mbere wumvise agahita ahamagara ijwi ry'Amerika i Kigali ni Arcade Tuyishimire, n'umurezi mu mashuri abanza mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo. Yatubwiye ko yumvise itangazo kandi ko Pascal Nzembayire amuzi kuva bakiri bato.
Nk'uko bisanzwe mu buzima bwa buri munsi nkunda kumva ijwi ry'Amerika by'umwihariko mu kiganiro Agasaro kaburaga. Naje kumva itangazo ry'umwana washakishaga umuryango avuga ko yari atuye gusahoza ari perefegitura muri komine ya Kivuye, perefegitura ya Byumba, komine ya Kivuye, selile ya Gatengerane. Kandi nanjye nsanga ariho nuruka, numva hari icyo nakora mu buryo bwo kugira ngo muhuze n'umuryango wiwe. Kuko yako nasanze mbazi, nsanga ari abo mubi ndetse nko mu muryango muri ako gace nakuriye.
None se uyu Pascal Nzembayire bitaga Hakurimari nawe uramuzi neza?
Ni ukuvuga ko Nzembayire uwo nguwo ndamuzi kera, gusa kubwa amahirwe make ntabwo agihari n'igihe yapfiriye ndatekereza ko mbyibuka ndamuzi cyane
yitabye imana ryari
ngenekereje ni nka 2011 aho ngaho
yari agituye aho ngaho igatengerane
niho yari atuye
mwigeze se mumenya ko yari afite umwana ashobora kuba yarasize i Kigali aho yigeze kujya gushaka akazi
ku ruhande rwanjye yenda ayo nayo nari nzi gusa nyimara kumva icyo kiganiro n'abashije gukurikirana baza muri famiye amaze kubaza icyo wabo yambwiye ko bari bazi ko imbere ngo yari afite umwana i Kigali gusa ko nyuma y'intambara batongeye kubonana ubwo bahita bagira amatsiko yo kumenya yuko bamumenya ari nabwo bakomeje kumbwira ko nakomeza gukurikirana na bakareba ukuntu bazahura
ariko kandi tuyishimire urakoze cyane kandi ndaza kugarukaho kugira ngo umfashe dushobore kubwira twembi ndetse n'umuryango we uyu mwana Benjamin uri mu benshi washakishaga se ayo makuru ngiye tuze kuyamubwira tumukomeza ngaho ukomere
namwe murakoze cyane agasaro kaburaga
kabonetse kuva ikiganiro agasaro kaburaga cyatangira dore hashize amezi 8 dushaka abantu tukababona abandi tukababura ariko n'ubwa mbere tumenye ko uwo twashakishaga yitabye Imana nibajije cyane uko ndi bubwire iyo nkuru Benjamin uri mu benshi wari umaze imyaka irenga 20 ashaka papa we nibazaga uko ari bubyakire nka muri ruhande ngo umufate mu mugongo kubera ko nari namenye ko afite umuryango kandi umukunda nahisemo kuzimubwira zombi wamenye uwo muvugana
oya ndabona ari nyine iri cyuse
ni Venice Nshimiyimana ku ijwi ry'America
numva ko ijwi ryo ko nari nakunze kuvuga
kubera ko tinya kumvuga
aravuga ngo ntaza guseba saza atari we
oya ntabwo wari guseba nari nguhamagaye
yego
kubera ko ndizbwira ko ngufitiye amakuru arebana na papa wawe
yego
papa wawe ha kuri imari
yego amakuru ameze ate bimeze gute
uri mu benshi nagira ngo mbanze ngukomeze nagira ngo ngusabe kwihangana bikomeye kubera ko ngiye kuguha amakuru avanze n'ibyishimo ariko avanze n'umubabaro kubera ko papa wawe namenye amakuru ye nabonye umuryango we aho utekereza ari niko yari ari ariko amakuru nabonye nuko yitabye Imana hashize imyaka mike ariko rero ntucike intege ukomere nkabona banje kukubwira ko nifuza kugukomeza nkaguha amakuru avanze n'ibyishimo n'umubabaro ayo ngayo ni amakuru mabi ameza nakubwira ndagukomeza nkwihanganisha ariko ameza nakubwira nuko papa wawe yasize barumuna bawe hari barumuna bawe bariho kandi igishimishije ni uko umwe muri barumuna be ariwe so wanyu akwibuka avuga yuko akuzi yuko yakubonye barakuzi kuriho barabyumvise barababwira abantu bakuranye na papa wawe bahise bababwira yuko ari wowe barakumenya amakuru yawe yose uko papa wawe yaje nuko mwagendanye mukagirana mugahunga mukajya mu Rwamagana akaza kujya kureba ko byifasha bwati nzagaruka ariko ntabashe kugaruka kubera intambara nkuko twabivugaga abo bose rero baramwibuka baramuzi nagira ngo ushake umwe uzi papa wawe neza wabonye papa wakura abamuherekeje hanyuma akubwira amakuru umubaza amakuru amwe nawe ushaka kumubaza ndetse ndanakomeza nshake baso wanyu batuye yigatengerane kugira ngo nabo mushobore kuvugana bagukomeze tugiye guhamagara igatengerane nitugira Imana biracamo dushobore kuvugana na Arcade twishimire. Alo Arcade tuyishimire ni Venuste Nshimiyimana hano ku Ijwi ry'Amerika.
Imana kumva neza cyane.
Arcade nagira ngo nguhuze na uri mu benshi ni umuhungu wa Hakurimari. Nagira ngo uri mu benshi uranyumva?
Imana kumva.
Hano rero ndi kumwe na twishimire ni umuntu uzi papa wawe wamubonye abyiruka nagira ngo ngusabe Arcade twishimire usuhuze uyu mwana w'umuhungu Benjamin uri mu benshi.
Ndagusuhuza cyane urema agatima nkubwira ko umuryango wawe hano watubwiye mu igatengerane umuryango wawe urahari baraho bashaba bawe ari na bene so babiri bavuka kuri papa wawe gusa bashobora kuba batarakubona kuko nabo ni bato gusa data wanyu tuvugana nubwo yavuze mu rurimi rw'urukiga yambwiye ko ashobora kuba kuza ukiri muto cyane gusa na nubu ntabwo hari hashize igihe turi kutuvuganye arimo abaza aho bigeze kuko nawe namubwiye ko numvise ikiganiro Ijwi rya Amerika mu kiganiro cy'Agasaro Kaburaga vuga ko wari uri mushakisha umuryango gusa byo mu benshi papa wawe ndamuzi tubyiruka gusa kubw'amahirwe make ntabwo ubu ngubu agihari ariko ba data bawe barahari pe kandi baragushaka nibibamo nibigenda neza tukabona kontakiti tuzajya tuganira kandi ukomeze igihe ibihe byiza wihangane ugire amahoro n'imigisha y'Imana.
Uri mu benshi wamumvise uwo ni twishimire Arcade nawe wabyirukiye igatengerane hari icyo wifuza kumubwira?
Nashaka kugira ngo gusa n'abandi ndagushimiye kuba ni ubwa mbere wumvise ninjye uri mu benshi we na Hakurimari n'aba ba data bacu uzabambwira ati ndabatashya nubwo ntarababona ntabwo nge bazi ako ndabatahije n'abo barumuna banje bose ndabashuhuje ndabafunze ndabafunze kuko nta murumuna wanjye nagiraga wo kuri data na mama ukuri ubu nashinzi ko ndikimege ako nshimishijwe no kumva mfite barumuna banjye nshimishijwe no kumva mfite data wacu nimba ari umwe nimba ari babiri bose biranshimishije cyane pe ariko nongera nshima Imana ibi bintu inkoreye nubwo ibyishimo bivanze n'amarira ariko ntakundi ndashimira Imana nisaba ngo izamumbere ijuru kuko abantu yarakoze kumbyara nubwo nshyira amahirwe make sinzi nimaze kuzamubona ariko mwifurije ijuru rwose Imana izamwakire mu bayo izamushyira hera ndabimusabiye nk'umuhungu we bana we gusa ibyo bigoye ariko nta kundi nzajya nireba menye ko akiriho yarasize ntabwo yapfuye yarasize sinzi nimba numvise neza yavuze ati nimba niba ari umuntu abanje yavuze nimba harimo agakobwa
harimo agakobwa nibyo harimo umukobwa
abantu umwe ni ubwa mbere mbonye mushiki wanjye mu buzima nta mushiki wanjye nigeze abe kwa data abe kwa mama ariko data impamvu nani nagiye ni uko ntari imbazi ndagushimiye ndagushimiye umunyamukuru ndagushimiye
mwese
iyo mfite ifite kujya mu ijuru nakuheraho nkayikata kuri gutereza ariko ni umwana ndakurana kumwe umugisha umwana nzabyara akabisezeranyije ntamubwira izina ryawe.
Oh, urakoze cyane, Imana ikumuhere umugisha. Urakoze cyane, ndagushimiye kandi ukomere n'ibihe bikomeye kuri wowe by'ibyishimo ariko bivanze n'umubabaro, ariko ubutwari bwawe bubera abandi bana bakiri nkawe bangana nawe urugero muri abagabo. Ni mwebwe Rwanda rw'ejo, twishimire. Nawe hari icyo ushaka kubwira uyu mwana mushya mubonye mu muryango?
Ni ukuvuga ko akimara kubona papa we ise wabo azaba ameze nk'aho abonye papa we, kuko ni ukuvuga ko bose barasaga kumwifuriza kwihangana kandi akomereza n'ikaze mu muryango. Nta bindi namubwira rwose, turamwitegereje.
Urakoze cyane nawe twishimire, ukomere. Murakoze kuba mwaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turacyari ku nkuru ya Benjamin Urimubenshi umaze kumenya ko papa we ashakisha Pascal Nzembayire yitabye Imana. Kugira ngo nuze ko Benjamin abonye umuryango we nyirizina, nasabye kuvugana na se wabo Rwamanywa utuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Rubaya, akagari ka Muguramo, umudugudu wa Ngange mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.
Yego, nakwikiriza.
Urakomeye muzee Rwamanywa?
Ngaho ndakomeye.
Ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika.
Aha.
Ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Hari umwana w'umuhungu waduhamagaye ku cyumweru ari mu kiganiro witwa Urimubenshi.
Urimubenshi ndamuzi.
Uramuzi, yadusabye kumufasha kumenya se Hakurimari ni murumuna wawe, wamenye yuko uwo mwana ashakisha se, wabyakiriye ute?
Nandetse uwo mwana ndamuzi yari afite n'undi murumuna we w'umukobwa. Yari imiryango y'abantu bane habonyeho umuntu umwe gusa Hakurimari. Indi miryango y'abantu batatu itwayibonye.
Mwari muzi se ko Hakurimari yari afite umwana yabyaye witwa Urimubenshi?
Ndamuzi. Ari hariho n'undi murumuna we w'umukobwa hubu hamwe na nyina. Iyo miryango yacu yatubuzeho.
Ubu rero umwana ariho warabyumvise ari Rwamagana, rwose amaze imyaka 27 ashaka kumenya amakuru ya se. Amakuru ya se ejo twishimire yashushe n'uyambwira ambwira ibyabaye. Umwana nawe twamubwiye amakuru, tumubwira uko ibintu bimeze kandi yabyakiriye. Nari nifuje kubahuza hano kugira ngo muganize muvugane, ariko ibyuma ntabwo bishoboye
kumvikana.
Kongera ngerageze ndebe yuko namubona kugira ngo umusuhuze. Uyalo?
Oui.
Uwo ni Mubenshi amakuru?
Neza.
Komera, nizere ko washoboye kwiyakira nyuma y'amakuru twaraye tukugejejeho.
Nta kundi niyakiriye.
Nugukomeza ukiyakira ugakomera, ukamusabira kandi kugira ngo Imana imuhe iruhuko ridashira.
Nabikoze rwose, Imana nayo inyumve, namusabira iruhuko ridashira kandi izamushyira hera rwose.
Hanyuma nk'uko nabikwijeje rero, nagira ngo nkubwire ko nagerageje gushaka so wanyu rwa manywa wa wundi batubwiraga namubonye ari hano kuri telefone rwa manywa uwo nguwo rero no muhungu wawe uri mu benshi musuhuze
uri mu benshi
karamutoka
ndakusuhukije
ndakwikirije rwose mubyeyi
muraho ariko murakomeye se
twakomeye
mama wawe murasumvikana se
mama turacumvikana aracyariho
aracyahari
yego
nyamara turashimishwe turashimishijwe kumenya uko muhari ariko turashaka kuzaduha amakuru meza tukazabonana wewe ariko na mama wawe birakwiriwe kuzamubona cyangwa akaduha amakuru meza
yego nta kibazo nange nishimiye kubumva nange nejejwe nuko nzababona rwose
turishimye cyane turishimye kandi tuyishimye nk'izina ry'abantu benshi umuryango urahari urimo benshi urimo benshi turishimye kubona bakumva ugihumekaho
yego murakoze nanjye nshimishijwe no kongera kubumva ni ubwa mbere mbumvishe ni ubwa mbere numvishe data wacu yaranejeje kuko hari amasano ntigeze menya ntigeze numva muri njye ariko ndumva nishimye pe yanezerewe cyane
nge nigeze kuza aho wavukiye aho murumuna wanjye yari atuye agitunze nyuko
yego
hari kera mbere y'intambara
nanjye mama nabimubajije arabimbwira ngo waje ndi umwana mutoya ndi uruhinja ariko mubajije izina ryawe arambwira ngo yarabyibagiwe ariko ngo
yarabyibagiwe ngenera haje rwose murakoze ahubwo mwakoze neza kutuvugisha ahubwo mwakoze neza no kutwereka iyo miryango yacu ahubwo muzakomeze mudushyiriremo imbaraga tuzamenyekane neza
yego namwe murakoze rwose mukomere kandi muzakire neza umuhungu wanyu uri mu benshi biradushimishije yuko mwarimu mutegereje kandi ko mushaka kumenya undi muryango wose wasizwe na murumuna wawe hakora imari ubwo ni ikintu cyiza gikomeye duhuje imiryango hano ku ijwi rya Amerika tubifurije kuramba nagira ngo uri mu benshi nawe agusezereho asuhuze n'abantu bari aho ngaho igatengerane niho papa we amusigiye amubwiye yuko asubiye yabwiye umugore ko asubiye igatengerane uri mu benshi suza bigatengerane bene wanyu hanyuma duhe abandi ijambo mu kiganiro agasoro kaburaga
murakoze ndabashuhuje mwese umuryango wanjye ntarabona abo muzehe rwa manwa ndagushuhuje kandi ndanagushimiye kuba mwumvishe nshimira n'imana y'ibi bintu nkoreye mu buzima ni ubwa mbere ndari nasinziriye kubera inkuru numvise nziza kubera kwirwa nyitekereza ndaranyitekereza nibaza nimba ibyo ariko ubu niyimpamo rwose nongeye mbonye umuryango data wacu ndamwumvishe biranshimishije pe ndabashoboje muze ndabashoboje nabo muri kumwe bose n'umuryango wanjye wose
turakwikirije n'uwo mukecuru mukandori nawe umusuhukirize rwose n'uwo mugeraho musuhuze
ndamusuhuza kandi nanamugushimirira rwose urakoze kuba uduhaye umwanya n'iradiyo rwose ndayishimiye pe noneho ko icyo nasaba ni uko wenda yazagerageza iradiyo ikaduhuza ikaduha uko twabonana byose ndabishoboye kandi ndanagushimiye wa munyamakuru we imana izaguha umugisha twebwe abana b'abantu ntacyo twabona tuguha urakoze mu gihe aka gasoro kakivuga rwose nakundaga kukumva niherereye kuko ahanini nariraga bitewe n'agahinda k'abana batagira ababyeyi bababuze kwiherera nkarira kugira hatagira umuseka ndira n'umugabo ariko ubu rwose nshishikariza n'abantu bose ko batega amatwi ijwi rya Amerika n'inshuti ihuza abantu kandi irabishoboye
yewe humura rwose humura ufiteho umuryango munini ngeze
murakoze rwose imana ibahe kuramba imyaka magana na magana kugeza igihe tuzabonanira nkakuhobera muzehe rwose ni wowe papa ubwo ni wowe papa usigaye rwose ndagushimiye
yego urakoze ariko ntubirambiranye cyane kuba iri mwiyobe kandi ntubirambiranye cyane uzabishyiremo imbaraga vuba kuba ndabona nange ndashaje ndi hafi no kugenda
muze uhumura uhumura mukanya gatoya mu minota 2 mu minota 2 murahita muvugana ngiye kumuha nimero aho ngahuri uhagume ugume kuri yo telefone ngiye guha nimero zawe uri mu benshi ahita guhamagara hanyuma muvugane ugume aho ngaho uri igatengerane mukomeze mwumve ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga mutegeje yuko uvugana n'umuhungu wawe ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza ikiganiro agasaro kaburaga giheruka mwumvise uwitwa David Hitimana utuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi akagari ka Kijabagwe umudugudu wa Gasheke arangisha mubyara we avuga ko bakinaga bakishima mubyara we witwa Ingabire Vanessa atubwira ko ashobora kuba ari mu Bubiligi
ni ukuvuga ngo njyewe narindi maranye igihe kinini kuko muri 2010 yaraje ntitwabonana kubera ko mbere akiri akana gatoya afite umukino mujyana gatanu yari afite nk'umwaka n'igice ndibuka nibwo twajyaga dukuye bajyaga bakunda kuza mu rugo iwacu tugakina ariko aho tubaye nk'abamuburira yarambutse yaragiye mu mahanga nyine nibwo nagumije kumva mvuga se uyu mwana tuzamubona dute tuzamubona dute nkabura ahantu nabicisha nkumva na ya matangazo yahitaga kuri Radio Rwanda ya serivisi ariko nkumva ntabwo uburyo nabona nabikoramo kuko nanjye navuga ko nari nkiri muto ariko ejo bundi aho numvishije agasaro kabuze numva uburyo ki abandi bahura n'ababo ndavuga nti ariko uwagerageza uwagerageza nkareba ko byakunda nibwo nashakinze amazina yawe kuri Facebook ngira amahirwe mbona ndakubonye nibwo nakwandikiraga rya zina rindi rya mama Vanessa ndabyibutse yitwa Mungwa Murinde
agasaro kaburaga
amakuru ijwi rya Amerika yabonye nuko Vanessa Ingabire ameze neza na mama we na mahoro amakuru n'impamo na makuru twahawe na nyina wabo wa Vanessa uri mu Bubiligi waduhamagaye tubaganira aduha ayo makuru Hitimana rero ushaka kumenya andi makuru ya Vanessa Ingabire wayahabwa na se wabo ndetse na banyirashenge bose baraho mu Rwanda mu murenge wa Shyorongi nabibasezeranije iki kiganiro ndagiharira abana badakwiye gushavuzwa no kutabona ababyeyi babo kandi batarasabye kuvuka abana bafite urukundo rusendereye rubaha imbaraga zo kudahwema gushaka inkomoko uwitwa Nigena Tuhogiye yavutse mu mwaka w'1994 umubyeyi we yitase icyo gihe yari umuvugabutumwa amubyarana n'umukozi we ubu ashobora kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimwumve inkuru ya Nigena uri Kigali mu karere ka Gasabo akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo naramuhamagaye ahita ambwira impamvu amaze iminsi ashaka mu kiganiro agasaro kaburaga
na agahinda kenshi gakomeye nagize kuva ndi umwana kugeza ubu ngubu
ako gahinda gaterwa n'iki
no kuba ntarabona papa kandi ariho
ntago uramubona kandi ariho
ni
iki kikubuza kubona papa wawe
na njewe kujitika enago na amenyima ambu kuko abantu bafite adresse ziwe narazibatse banga kuzima ngira ikibazo ndavuga ntese ndahari ikintu yaba yarakoze cyatuma batama adresse ze mbaza mama arambwira ati nta kibazo yari afite nagerageje rero kwegera famiye yashatsemo ndagenda baka adresse zabo bazinyinye mbura ukundi kuntu mbigenza numvise rero ikiganiro cyanyu Sasaro kaburaga nkomeza gushakisha mu gihe nateganyaga gushaka adresse zanyu neza telefone baba barayitwaye nongeye rero gushyikiye kubona indi ni koko kongera gushaka amakonekisiyo nk'abashakisha gusa nakomeje kujya mbitekereza ubugenda nashakisha nshaka abantu uwo nshatse namusobanurire ku bibazo kimeza kandi ati ibyo bintu biragoye ntabwo byapfa gukunda keretse wifashishije yenda nka Croix Rouge cyangwa HPR ariko nabyo bambwira procedure nacamo n'ubuzima bwa buri munsi nabona mu kibazo
none se mu bushakashatsi bwawe wikoreye nk'umwana ushaka se waje kumenya yuko aherereye hehe mu gihe kimwe gihugu
igihugu arimo nababajije bambwira ko ari muri Amerika ariko igihe yagendeye nababashije kubaza na mama arambwira ati yagiye nyuma y'intambara kuko mu ntambara yari umurundi yari umurundi aza mu Rwanda ari umupasiteri ku Kibuye ngo mama yagiyeyo n'umukozi nyine wabo intambara ibaye rero barahunga muri Congo maze guhunga muri Congo umugore yari afite n'umwana barapfa agarutse mu Rwanda aza ari kumwe n'undi mugore ariwo uwo nguwo bari kumwe na n'ubu ngubu
none se wowe wavutse ryari
ni ukuvuga ngo we yagiye nk'umukozi ntabwo bari barasezeranye
mama wawe yari umukozi wa pasiteri ku Kibuye
ku Kibuye muri mu ba presbyterien
muri eglise presbyterien uwo mupasiteri witwaga nde
bamwitaga Maniriho Venant
Maniriho Venant niwe ari umupasiteri akaba yari afite umukozi ari mama wawe witwa nde
wifashije Janine
muri 1994 intambara iraba barahunga bagenda muri Zaire umugore yari afite agwayo ariko ashaka undi
urumva mama we ntabwo bahunganye muri Congo mama we yasigaye mu Rwanda agiye rero mu guhunga mu kugaruka yagarukanye n'uwo mudamu wundi babana muri Amerika
hanyuma se yaje guhura na mama wawe ati kugira ngo uvuke
urumva nyine urumva ko na mama kubisobanurira byabaye nk'ibintu bimuterano za toroma mukuntu kuko nabimubajije maze gukura ubona ko ahungabanye biba n'ikibazo ariko mutamo kwigendera ariko uburyo babonanye nyine nawe urabyumva yari umukozi wiwe ngo nzira byanyuzemo yari n'umukozi wiwe ubwo niba barakundanye niba byaragenze gute nuko kukunda gusa ajya kugenda yasize imyenda yazaga kumusura nyine mbere ataragenda musigira n'imyenda kuko ni nanjye mwana mukuru yari afite ni nanjye mwana w'umuhungu
ni nawo mwana w'umuhungu afite kugeza ubu ibyo ngibyo urabizi neza
ndabizi neza ni nanjye mukuru
ufite imyaka ingahe bena
20
ni ukuvuga yuko muri 1994 igihe bahungaga bajya muri Zaire mama wawe agasigara mu Rwanda yamusize atwite
yego
hanyuma agaruka mu Rwanda yavuye mu Rwanda ndashaka kuvuga Pastor Maniriho Venant yavuye mu Rwanda ariwe papa wawe nk'uko ubimbwira yavuye mu Rwanda muhe mwaka
bo nabashije kubaza mama makuru igihe yagendeye ambwira ko atamenye igihe neza ariko yari nyuma y'intambara muri zano ndetse na gatandatu gutyo.
Izina ryawe ni Niyigena Pour Dieu. Iryo zina waryiswe nande? Ni papa wawe wari kwise?
Bo nange nagize amatsiko yo kumenya iryo zina kuko na ndi umuntu ushaka kumenya ibintu byinshi. Naramubajije mwese aya mazina rudi ni nde wayanye, ambwira ko ari wowe wayanyise ariko bitewe na situasiyo yari arimo.
Iyo urebye ifoto yawe ukareba n'ifoto y'uwo wita papa wawe bakubwiye ko ari papa wawe usanga musa?
Mbo ibyo nabyo nabigizeho ikibazo kuko naranabimubajije mama ambwira ko nta foto yiwe agifite. Ariko arambwira ati nuzajya wireba ujye ubonamo papa wawe, wibonamo papa wawe. Numva icyo kintu mbo kiranshimishije, ariko ku rundi ruhande numva nanone mfite n'agahinda kuba nganye gutya narirahamagara papa. Numva mbese sinzi ni igikomere.
Ihangane Niyigena, ndakumva umwana wuje urukundo ushaka kumenya papa wawe.
Kuko narinze amazina nakomeje gushakisha mbwiye mama neza uko nabibona ngo agerageza kubaza imiryango yashatsemo atumye abandi bantu bamubwira ko bashobora kuba barahinduye amazina kandi atakiri umupasiteri. Ni ukuvuga ngo yavuye mu Rwanda atakiri umupasiteri intambara irangiye, yabaye yari pasiteri mbere y'intambara muri 1993 gutyo intambara agarutse ntabwo yongeye gukomeza ubukina.
Agarutse mu Rwanda ntabwo yakomeje kuba pasiteri
nyuma y'intambara, nyuma ya 1994.
Hanyuma agiye ava mu Rwanda mwamenye ko yahavuye ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abimbwiraga, nicyo gihugu cyonyine agiyemo.
Niyo makuru mfite, ni nayo ba nyir'ubwite bavugana na n'umudamu wiwe kuko na nimero zabo njye naraziba ngo mbabaze neza. Baranisha ariko iwabo kwa mama we na papa we bambwiye ko ariho bari, keretse yenda niba barimutse cyangwa yenda ari andi makuru bari bashakaga kunyuma, ariko nuko byari bimwe.
Niba barahinduye amazina mashya bafite urayazi?
Oya, rumbiye nyamenyana ari gukomeza amushakisha. Gusa bakundaga mu Rwanda bakundaga kumwita papazishi, bamwitiriraga umukobwa we yari afite na mama we bamuhamagara mama we. Umudamu w'indo yari inzobe ngo ntabwo muzi, ariko bambwiye ko yari umudamu w'indobe.
Niyigena Pour Dieu, ndagushimiye rero, ndagushimiye rwose ukomeze ugire ubwizige, ugire umuntu, ugire urukundo, kandi ukomeze wizere, wumve kandi ijwi ry'Amerika.
Ndabizeye kandi nzi neza ko Imana izakora.
Tuzakora ibishoboka, wihangane, ukomeze.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF muri raporo yakoze mu mwaka wa 2004 yatangaje ko abana bagera ku 300,000 bishwe, 95,000 bakagirwa imfubyi kuva intambara itangiye mu Rwanda tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 1990 kugeza irangiye mu kwa 7 umwaka wa 1994 na nyuma yaho UNICEF yatangaje ko ababyeyi babo babaga barishwe, abandi bafunzwe cyangwa se abandi barahunze igihugu bakaburana n'abana. Hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga twakomeje kwakira abana bashakisha ababyeyi n'imiryango yabo ariko badafite aho bahera, basa n'abasigaye iheru heru. Urugero ni Rukundo Mwavita utuye mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Ruhango, umudugudu wa Ruhango. Mwavita arashaka ko ari we wese yakwita umuryango.
ni papa ni mama ni baba hari nabo vandimwe nabo nkababona kuko nta numwe nzi ariko ikibazo yaba ari papa sinduko no yitwa yaba ari mama sindamazina ye sinzi ngo bavukaga hehe nagerageje no kujya mu kigo cy'imfubyi kabwaye ngo mbishakiye ndondewe nako nabona n'ikimenyetso na kimwe cyanyereka abo ari bo ndakibura bambwira ngo ko abantu bayoboraga icyo kigo icyo gihe bagiye nubwo ndi kubarangisha ariko ntabwo nzi ngo bitwaga abande ntabwo nzi ngo bari bakiye hehe
none mwavita Rukundo niryo zina ryawe niryo umumama wagufashe ukurera kugeza n'ubu yaguhaye yigeze akubwira inkomoko yawe
nibyo nyewe na musanze nitwa nyina mbwira ko nabyitiwe mu kigo ku bipapuro bamuhaye byo mu kigo ariyo mazina yanjye yari ariho ariko nagerageje kujya mu kigo ngo ndebe koko ayo mazina akajya haboneka Rukundo byonyine mwazika ntibibonekeho by'ukuri nubwo mwanye nitwa gutya ariko sinzi ngo niba ariyo mazina yanjye ya nyakuri ntabwo mbizi
ifishi yawe baguhaye muri icyo kigo cy'i Kabgayi yanditse ko avutse ryari mwavita
ifishi y'abakisimu
cyangwa kandi gapapuro kose kagaragaza igihe wavukiye
na kamwe mfite na kamwe narakabuze niwe yabashije kuvugira kandi icyenda gatatu ariko agapapuro kose kaba kanditse nk'ibyo ngibyo ntabwo nkanze gusa mbere y'uko njya kuri uyu mumama hari umupapa wundi wabanje kunkura mu kigo cy'imfubyi ari nawe wansinye mu kigo nkeka ko ari we waba uzi ayo makuru yose y'agapapuro wenda kaba kanditseho igihe navukiye gusa nagerageje kumushaka ndamubura
amazina ye urayazi
ni izina rimwe nzi ko yitwa Havuga n'urugo rwe rutoya urugo rwe rukuru nyine aho twabaga nkura mu kigo nagiyeyo umugore we ndahamusanga ndamubaza umugore arambwira ngo ntabwo yabimenya ngo nzajye gushaka umugabo we umugabo we nagerageje kumushaka ndamubura kuko ambwira ko yashatse undi mugore afite uwundi rugo
ibyo aribyo byose ari aho ngaho mu Rwanda
ari mu Rwanda ari no mu Ruhango ariko sindabasha kumugeraho ngo mubone tuvugane
mwavita umuntu uri mu Ruhango ndayizi nayibayemo aho waba uri hose Ruhango kuyigenda ntabyo uruhije ku buryo Havuga nawe arumva ikintu kiganiro ku ijwi rya Amerika ndahamya yuko ari buze kukureba kugira ngo aguhe amakuru ukeneye ariko nawe niba ngombwa uze gushaka akanya kugira ngo ujye kumureba hanyuma aguhe amakuru kugira ngo tumenye neza igihe wavukiye iyo wirebye mwavita usanga uravuga ko wavutse 1993 nibyo byanditse ariko wuyo wirebye nk'umukobwa ukireba igihagararo usanga iyo myaka baguha ariyo ufite
oya
ugereranyije usanga wakwiha nk'imyaka ingahe
nka makumyabiri nine
ubwo byaba bivuze yuko wavutse mu mwaka w'1997 hashize imyaka itatu mu Rwanda habaye jenoside bivuge rero yuko ushobora kuba utaravutse mbere ya jenoside ahubwo ko wavutse nyuma yayo ibi ndimo ndabikubaza kugira ngo nimba hari n'umubyeyi waba warabuze umwana we wavutse 1997 w'umukobwa witwaga Rukundo agashyirwa mu kigo cy'imfubyi cy'i Kabgayi ubu ngubu yarabonye umukobwa we iki nishaka kukubaza nta n'ukureba ngo avuga ati uyu mwana arasa na kanaka
harimo n'abantu nyine wenda bambona bakavuga ati wowe ushobora kuba umukongomani cyangwa waravukiye nko muri Congo nkabyakira gutya nyine kuko nta kimenyetso mba mbifitiye nta na gihamya mfite
Navita wandikira ikiganiro Agasaro ka Buraga wavuze ko nk'uko nabivugaga bigitangira ko urangisha ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe ntabwo ushidikanya ko ufite ababyeyi kandi ko ushobora kuba ufite n'abavandimwe ukaba wifuza kubabona. Burya mpora nizera ko iyo umuntu afite ubushakashaka bwe kenshi na kenshi haba hari ikintu kimuhamagara kimubwira kiti bashake bariho, baramutse bariho bakaba bakumva barabwiwe kuriho, ababyeyi nabo bakaba barabyaye umwana bakamwita Rukundo cyangwa se bakamwita Mwavita, ariko impamvu zinyuranye zigatuma batagumana bagatandukana. Niba hari umwe muri buriho ukumva wamubwira iki muri amasegonda 30 gusigaranye?
Nawubwira ko mukunda kandi mushaka n'ubwo ntigeze mumenya. Ngira agahinda kenshi ko kumva ko ntigeze mba nka mama, ntigeze ngira ababyeyi banjye nk'abandiho n'abavandimwe mfite, kandi wenda bashobora kuba bariho. Byanshimisha mubonye ngizombona, yaba ari ababyeyi banjye yaba ari abavandimwe, byanshimisha kuko muri njye mpana agahinda ko kumva ko nta mubyeyi n'umwe ngira, nta muvandimwe umwe nari mu gasanga no muri sosiyete y'abantu mu bana bakakubwira ko wowe bagutoraguye mu ishyamba n'ababyeyi ugira bikakubabaza. Nge mbabonye byanshimisha.
Urakoze, ariko unyemerere nkukomeze kandi nkubwire ko uwo mubyeyi wakureza gukunze na n'ubu mukaba mukiri kumwe ni umubyeyi Imana yaguhaye, nagira ngo uze kumusuhuriza kandi nkubwire yuko akubereye aho ababyeyi bawe batari, niwe mubyeyi wawe wa mbere mukuru, azakomeza gufashe kugira ngo umenye aho abandi babyeyi bawe bari, ariko ntiwihebe kubera ko ntabwo uri wenyine, ntiyakuretse, ntiyakubaye kure. Ukomeze umwizigire kandi umukunde na baragukunda.
Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro kaburaga. Mu myaka ya za 90 mu Rwanda ahadutse abagira neza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye, bakabasaba ababyeyi bababwira ko bagiye kubohereza i Burayi bakarererwayo, babasezeranya ko nibakura bazagaruka. Icyo bacyababwiraga ni uko abo bana babaga barangije kubonerwa abandi babyeyi, abana bagahabwa andi mazina. Uwitonze Verena yatanze umwana witwa Habimana wavutse mu mwaka w'1990. Uwitonze atuye mu karere ka Huye, akagari ka Kimana, umudugudu w'Ubwiyunge. Arashaka kumenya amakuru y'umwana we Habimana wajyanywe mu Bubiligi mu mwaka w'1992.
Bajyanwaga n'umufurere, ari umufurere wajyanaga witwa Frere yari umuzungu. Akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana agiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka, wakiri imyaka 20 bakagaruka. Bakatubwira ngo ngari uburyo bwo kubafasha ngo kubera ko twari abakene, ngo uburyo kuyatubwira nza kumutegereza rero nawe ahita yigendera, ahita yigendera yigira burundu. Ubwo rero hari akazungu gahari avuga niko kazaga akatubwira ngo abana baraho, akatuzanira amafoto, akatuzanira ibiti ngo bose barabonana, ariko n'isaha arabazana.
Uwo muzungu uvuga uzana abana ninde?
Nitwa Emerida.
Emerida za mu Rwanda?
Hari igihe aza, hari igihe covid itaraba, hari igihe yaje.
Aje mbere ya covid mwarabonanye Emerida?
Iyo aje adutumaho akajya mu irango kuba padiri kuba sereviyani bahari. Noneho akatumaho niyo niyo alipagira na biranga aranya biranga kumukirizi. Hanyuma tukagenda akatubwira ngo nitwandike. Tutandika ati amabarwanda yajyana akanadufotora, akambaza n'amafoto mbuga ya mafoto mfite nayo yanzani bayamuhaye. Noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umukwe muzi, tukanamubaza tuti se ubundi ugeraho buri mwana ahantu ari? Akatubwira ngo arahagera, tugategereza yazagira n'uko tubayeho nako
ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko wamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu Rwanda akakubwira amakuru ye ikindi ushaka niki
Ese bagenda
wamuhaye Imelda, wamuhaye Fred the Rook, wamuhaye nde umwana wawe
urumva ko wangu wari nka kwanavuga ko ari wango wabatangaza ama imiryango yindi kuko niwe niyuzi aba yagiye aba nari we wabagumanye
ariko Severina witonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda undebere uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi uba wumva akurusha urukundo uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera wigeze gushaka kugerageza kuvugana n'abapadiri baho ngaho mu Irango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho aherereye n'uko ameze kubera ko nduza ko bavugana cyane na Imel Gadograf
abapadiri bo mu Irango cyane bo bakomanikana n'uwo Emery kuko niyo baje niho baturi hari umupadiri hari wo mu buriri akaba utwandika n'amabarwa ariko ninda yajyana batayajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye yasa naho acagase ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru nyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi ry'Amerika uzahamenyera amakuru menshi hari ababyeyi babaho barabyaye ariko batazi ko ari ababyeyi hari ababyeyi babyara ntibarere bakarererwa n'Imana hari ababyeyi babyara ntibabone uko babwira uwo babyaranye ko umwana akura neza urugero ni Yvonne Umuhoza uri mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kabuye umudugudu wa Kabeza imyaka 25 irashize yibarutse kandi se w'umwana ntabizi
ndarangiza umuntu witwa Gereronzi
uwo ni umunyarwanda iryo zina kunumva ridasanzwe ni wahehe
Gereronzi ntabwo ari umunyarwanda yari nimwe mu basirikare barindaga impunzi mu nkambi ya Katari
akomoka mu kihe gihugu
muri Congo yaravuye muri Kinshasa
uwo musirikare uramurangisha ku ijwi ry'Amerika umushaka wiki
kuko ngo twagiranye nabyara dufanye umwana kandi ntabwo amuzi n'umwana yifuza kuzamubona tukamenya ngo ye umwana umwe 24 barahangayitse cyane ko tutazi abaho cyangwa ntabaho hari umuryango si umwana yabona wose yabona nyogokuru yawe
muri mu nkambi ya Katare ni muhe mwaka igihe wari uri kumwe na Gereronzi
ni 1996 kuko yagiye afite inda y'amezi ane
yari azi neza kutwita igihe yagendaga
twarabitekaga ariko birangira ko bari bafite akazi nyine bagomba kwimuka bakagenda.
Umuhoza, icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Imyaka cumi, hagati y'imyaka 20 na 20.
Gerondo yari afite irihe garage?
Yari sergent major.
Sergent major Gerondo agiye yakekaga yuko ushobora kuba utwite, hari nimero yagusigiye yakubwira ati nkenera uzampamagara aha, hari adresi yagusigiye akubwira ati nunyifuje uzanyandikira aha, hari akantu yagusigiye n'akamwe?
Ntabwo nzibuka neza, ariko yari yaransigira urupapuro ruriho adresi ngo zone ngariyema nyine na nimero y'inzu nibuka neza. Ariko icyo nibukaga nuko yari muri zone ngariyema nyine ahantu yambwiye bajyaga bava.
Icyo gihe yari afite imyaka ingahe ugereranije?
Nari mu myaka 28.
Ako gapapuro yagusigiye urumva uzakabona kugira ngo urebe iyo nimero uzayimpe?
Ntabwo nakabona ko twahuye nk'ibihe bibi nyine, tubara turiruka, hari ibintu byose biratakara, nta kintu na kimwe tuzize tubasha kurokora.
Ubwo muri 1996 ugaruka mu Rwanda, hanyuma wibaruka umwana w'umukobwa?
Yego.
Ameze neza?
Yego, ameze neza.
Amaze gukura amubwiye se uwo ari we?
Yego, arabizi.
Nawe ahora yifuza kumumenya no kumenya amakuru?
Yego.
Hari ahandi wigeze ushakishiriza mbere yo kuza ku Ijwi ry'Amerika?
Twagiye kuri ambasade ya Congo hashize imyaka myinshi, bakambwira ngo ibyo bintu ntabwo byari bufishe, ngo ntibabikurikirana, ngo kereka umwana akuze akazabyigiramo. Ubu rero umwana aho amaze kuba amajera, afite indangamuntu n'inkumi, ubwo mu gihe nari ntangiye kujya gushakisha uburyo nakongera kubijyamo, nibwo numvise ikiganiro wenda byamereka ngerageze amahirwe ndebe ko mwamfasha.
Umuhuza, kugira ngo umfashe kugufasha nkeneye byibuze irindi zina rya Gerondo. Ntabwo nzi matricule ariko wambwiye ipeti yari afite. Nkeneye niba binashoboka kumenya ubwoko yakomokagamo, kubera ko hari amoko menshi muri Congo, ibyo hari icyo ubiziho byamfasha?
Bakundaga kumwita Soreye kubera ko yari muremure cyane, hanyuma yabarizwaga mu bwoko bw'abantu bitwa Abangwandi. Muri ubwo bwoko bw'iwabo akaba yari afite n'izina bakundaga kumwita Mbatene.
Iri zina rya Gerondo ryonyine ntibyari bihagije, iri rya Mbatene ni ryo rikomeye cyane ryatuma umuntu amugeraho, ndetse no kumenya ubwoko bwe biroroha, kubera ko muri Congo hari ubwoko bwinshi. Amazina atuma ushobora kumenya aho akomoka, umuntu akaba yahamenya. Reka ngushimire ubutwari wagize n'umurava, ndetse n'umuhate wagize kuva mu myaka myinshi ishize wifuza kumenya aho yaba aherereye, kugira ngo umubwire amakuru meza nawe agomba kuba ategereje, kubera ko yagiye akeka ko ushobora kuba utwite. Tuzagerageza kushakisha, tuzajya ikinshasha turebe ko twamenya niba akiriho, tuzajya ingarema turebe niba bamwibuka. Urakoze kuba wizeye Ijwi rya Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga.
Murakoze, nanjye
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Muri benshi mu twandikira mwifuza ko tubafasha gushakisha abanyu, uko mutwandikiye niko tubatumikira, ariko twirinda kugira uwo duhitisha mbere y'undi, kandi urwandiko rwe rwaratugezeho mbere, twubahiriza uko mukurikirana. Kandi mwese tuzabatumikira, mukomeze mudufashe, muduhe amakuru, dufatane urunana, dufate mu mugongo ababuze ababo, badacika intege bagahura babashaka, Imana yamana bakababona. Mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ikiganiro cyanyu mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana, naho mu cyumweru gitaha nakagaruka.